kujitegemea mwenyewe, wasiwasi tele. Nikitegemea mwenyewe, mashaka tele. Nikitegemea mwenyewe, natembea kwa uoga. Nishike mkono Baba, nitembee nawe. Unishike mkono Yesu, ukiniachilia navuka. Tembea na mimi Masia wangu, nikitembea mwenyewe wasiwasi. Unishike mkono Adiwa, ukiniacha navuka.
Unishike mkono Yesu, ukiniachilia navuka. Unishike mkono Yesu, ukiniachilia navuka.
Zambe na Bibwele, zambe na Bikamwa, kangaite na kukwea Mokozi na Bibwele, zambe na Mapata, koti kangaite na kukwea. Sokyo tikinga ikolo, nani mosusu, nani mosusu akosali sanga. Naluki bipai na bipai, namoni mutu te obele kolonanga kosali sunginanga. Zambe na Bikamwa, zambe na Bibwele, nafuka miliboso na yo sali sanga. Nishike mkono Bwana, usiniache kiniachilia tanguka.
Nishike mkono Yesu,
nakomba nishike Baba, usiniache. Ukiniacha nitazame, watanicheka. Tembea na mimi,
niliamini wazazi wangu watanishika hadi mwisho. Walipofariki nikashanga, niliambatana na marafiki wangu wazuri. Oh, walipobadilika nikashanga. Rafiki mwema Yesu, nishike mkono, ukitembea nami nitashinda. Penzi mzuri Yesu, unayejua kupenda,
unajua kukea Yesu.
Kana mi Baba, moyo we salama.